wamkelekile kuwebsite yemthetho eyenzelwe ukukunika ulwazi lwangoku noluthembekileyo kumthetho wendalo esingqongileyo. Umthetho wokusingqongileyo yinkalo yomthetho entsokothileyo elawula yonke into esemhlabeni, esemoyeni, emanzini nakuzo zonke izinto eziphilayo. Ingxaki enkulu kakhulu esinayo eMzantsi Afrika, abemi boMzantsi Afrika abakwazi ukufikelela kwimithetho yendalo esingqongileyo. Ngenxa yokuthi amaxesha amaningi imithetho yendalo ifumaneka ngolwimi lwesiNgisi, futhi nenani lemithetho likhulu kakhulu. Le website yakhelwe ukunceda ngokuthi abantu bakwaXhosa nabo bakwazi ukujonga nokufunda umthetho wendalo esingqongileyo eMzantsi Afrika. Lokhu sikwenza ngokunikezela ngamanqaku ayintshayelelo ngemithetho ephambili yendalo esingqongileyo kunye nemigaqo-nqubo. Ukuze siqonde izixhobo ezisemthethweni ezifumanekayo kuthi apho siqala khona ukusebenza kunye ukuze sifezekise ilungelo lethu lomgaqo-siseko lokusingqongileyo. Wonke umntu unelungelo lendawo engeyona ingozi kwimpilo nenhlalonhle yakhe, aphinde abe nelungelo lendawo ekhuselekileyo ukuze kuxhamle isizukulwane sangoku nesizayo ngowiso-mthetho olufanelekileyo nangamanye amanyathelo. Lawo manyathelo ke kukugwema okanye ukwehlisa ekungcoliseni kunye nokuthotywa kwe-ecology. Okwesibili, ukukhuthaza ukulondoloza. Okwesithathu, ukukhusela uphuhliso oluzinzileyo nokusetyenziswa kwemithombo yendalo ngelixa kukhuthazwa uphuhliso loqoqosho nentlalo oluthethelelekayo. Ingcazo esemthethweni yemo engqongileyo yindawo apho abantu bakhona kwaye yenziwa ngoku. Umhlaba, amanzi nomoya womhlaba, izinto eziphilayo, ezincinci, izityalo kanye nezilwanyana, nayiphi na indawo okanye indibaniselwane yale zinto esendizibalile nobudlelwane phakathi kwazo. Iimpawu zomzimba, ikhemikhali, ubuhle kunye nenkcubeko kunye neemeko ezichazwe ngasentla eziphembelela impilo kunye nokuphila komntu.